Oh yeah. Empia mapenzi usiku. Great master. Oh yeah. Oh yeah. Sijaona mwingine. Sijaona. Sijaona. Wakufanana na sijaona kingine zaidi ya moyo wangu cha kukupa wewe. Najiuliza nilikuwa wapi before, walinitenda nusu kifo.
Zero to you, mom.
Two and zero.